Yeah, it's me, Lil Summer, aka Mr. Blue. The new ride, aka Baba Stars. Come on. Tick, tick. Me the Mephika now, ring, ring. See me now, eating now, blink, blink. What? Nishali Puka now, ching, ching. Cash to Kutumika. Then the first people can say hello. Umbe ni Nura na cold to Kagero. On a day, on a day, kuma yellow. Na eko vicheche, uyu mtu aje zero.
Uko wapi blue?
Nikungaze juu. Nekuje na shuka wen subiri tu.
Watch away.
Nakula timing wa jai madu. Japo mlize na koma ila ntatoka tu.
Sana minia.
Nafuna nishu kama pay the piper. Kwa sifa zote kama rap na writer. Kama unakunyo mi and the entelipo mi. Moto wa tipa na mambo ta.
Shika microphone, bala mita mpaka kwenye dance floor. Ride wapiza makat, pata track, hala back. Yapo wajinga wadeta watak. Wengine ni bling, wengine ni kawaida. Chini kwa ching, tuendeni kama riders. Na shake niko na do na espini nani. Ilete, ilete nyuma japo yuli kani. Ma bling na mimi na swing na mimi. Ila usiulize umundani king na nini. Baba Stars na Mr. Blue. So mi na jitize ni freestyle too. New round even apart you. Watakata fools ila bado mina far too.
One. Kama uko nami holla back. Unazima flavor hizi holla back. Dona shuka kwenda chini ili shake me pini. Dona zimia kwa na sisi holla back. Hey yo my cheese na the club holla back. You street to call up holla back. The rub so the rub mtu mzima adabu si ulize sababu holla back. B.O.B. click namna hii. D.O.G. si beat me number me.
Dani ya G record enemba ilo weka record. Utapita kama pepo ele bado si tuta kwepo.
Yeah shake di chingishi ndene dance flow.
Gata hip hop so lazima iwe dance so.
It's a man Mr. Blue for real. Eti madu vipi simna ni feel.
New runner Mr. Blue kwa my sister do. Tukisha fika you ni kukatika tu. Twende ni tena na tena na tena.
Paka tujisau kondo kama pema.
A.K.A. Baba Stars awe mela K.
Na lile seme.
Ingia ndani situ base paka home A.
Kisha mikas paka 6 in the morning. Kama uko nami holla back. Unazimai flavor hizi holla back. Dona shuka kwenda chini ili shake me pini. Dona zimia kwa na sisi holla back. Ayo my cheese na the club holla back. You street to call up holla back.